Hiyo ndo game ya sasa, game ya Insta, grams ama Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Fani ndo game, watu wanayofanya hivi sasa. Game ya artworks and captions kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayachia mwezi ujao. Mwezi mzima mambo anisaidie kushare baba lao. Paka nona noma sione naletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. If force imetulia itaji kwamba minta share it. Wengine wanafeli, wanaomba nisaidie kushare. Bila ta salam, really? Watu wataka sikize track wa radio. Tuna share tu mapics, kumbe track yenye sio. Bola wala nomba niwasaidie kupost matukio. Na letwa video, nomba bofya links kwenye bio.
Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare. Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare.
Samani kani mekukwaza baba lake. Hilo kweli kubalike. Mini analog siyo social network. Nini Instagram ndo imefanya mwike. Mamba photoshoot, I'm not used to. It's such a new thing ila inahusu. Castle TV, many viewers kwenye YouTube. Many followers on IG ndo utusu. That's how powerful the social media is. Hila daily kwamba msaidia kushare on social media please. Kila star mesha share bado DJ peak. Piga tana plan B tena immediately. Unawasikia, tunajuana na wajan kusa kushare. Nawasikia, tuamevuma na vichupa na vyotea. Sina lawama na frani support ya jawai ni gea. Na kiono meposti na miriposti ntakumegea.
Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like
nombo nisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like
nombo nisaidie kushare.
Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
So famous, niko na T-Touch.
Touch, touch, touch.
Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.